Ngengabukela amavidiyo wami la. Amanye ayachaza, amanye ayahlekisa. Kuyale nale. Khona into engangayithumela 2020. Abantu bayibanga ngo-2025 guys ngeke nesemuva nesilabhas. Kukhona ubaba lokho wathi ngimthumelele i-picture. Athi ngimthumelele udumba. Mina into engiyibelievayo. Akekho umuntu ongawazi imithi nezithombe zakhona. I don't believe ukuthi ngempela umuntu usuke engawazi umuthi. Ungangawazi ukuthi uhlanganisa but wona usuke uwazi. Ingakho sometimes that umuntu akimthumelele isampuli, ngimthumelele into engekho isithombe because uyangimosha nje ayikho lento ayifuna ukuyibona. Uze neke lo omhlophe, udumba lo ozikhiqiza wona. Lo magaqa amancane. Awukhiqize uze neke oyifemale uze neke oyifemale kuyenzeka ukuthi akhiqize udumba kodwa udumba ongazikhiqizi oyigaqa elincane osumayo ukuthi udumba uze neke nodumba zenza into eyodwa futhi zingena emthini omhlophe futhi ziwumuthi zoyithu uyimithi yabasha uze neke ufaka kule emthini yabasha amafutha emvubu la ngibe ngwathinta ngale maye emhlophe kakhulu yazi ukuthi indoda maye emhlophe nokubovu yazi ukuthi umama amafutha emvubo abamhlophe kakhulu makubaba abengathi abovanyana at be dim or brownish makuma kumu lisho kamnandi.